studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
no hun jireto boggi jande ga palil hala mamadou sama seku sakabe kidibe jangwali modon sapo yon darabe hakke noga yon natube e juude yo dum woni ko hebam den ciagal lugaji larme le nokuji mondoro e wankoro e ciakita yonternde jamande yetti sane ido imadraji majaji fefurde mbe larme ina jukiti ciagal pelle irdube lamu nyande aljumare de yo fedde dental islam en woni ngaddo maja ben alan kenyen horebe be fero fedde de ko litti wadde dawul mbien le wuddu leedi di fay boyata bangal nyaloma immo mbien elmatar kan 2021 fedde leedi mali njanodo to chaton fi bedo didi e kowal dum wadi ciagal mbien machinul hakunim egle en e kanyen fedde gine nyande alkam sarande di ngoni sembe mbien kabaruji amen hande bete altinere sapo e jetti lewru novembre 2019 bismillah sakiral nyande asoya sapo jeegom lewru novembre ndu mbien kabitibe larmi mali mbien ngadi lugaji le nokuji mondoro e wankoro famdi fuf sapo yon terroriste en mbarama nowa yon nati e juude le communiqué larmi mali dum wadi ciagal mbien hippugol do wuro bidi wonande jon en kaborde be anditaka ben yimbe tunbe jetti sanne ido imadraji larmi mali kedana ko hebani en mahamman baba kunta e do fashtango usman diko
e le communiqué onan warbe wadde masibe be yo heedi wuro sankoro jaranno de soldats en cekitibe tagal ko piande ko nda akuno mabbe ko soldats en malibe tenintike be fa e d'accord mabbe le Burkina Faso parle mu en helde ne faande laton doni e wi communiqué o e le o do imadara larme mali non banti motoji kewdi kabarde faawarde jabe mu en kanyu e telefoji e chumidu ko badoto chapande nay moto o imadara larwa go larme mali wadi lerjinoga e nay tagal ko hono mu wanno nyande aljumaare jappine de le o do nokku do hakuno mondo oro yo kilo ngaji joyi ko heba nande heedi mudum faande terroriste hewbe mbarama adada mudum jeena wonka mbarama e banti malfa faawarde e motoji yimbe mondo oro jettingo hakkilo bedani larme meedan dukuyam bangal denagu dun da wandana e be jidi ka adudo habtobe wombe tombe en beede di golleji larwade ngadi nyalade seeda tagal masiba ngaka fewde larme mali heedi indi le men le saha leedi men ko buri chapane njon soldat malnon keddi keno e ka masibe
ngien hu conseil islamique fede dental islam en leedi mali mbien jahan yahanto motti ton no fay oyata bangal be do radi famu do ko woni ton horjo fede ne matin dum kumba kenyan na wattu maja mabbe faaba fewde e larmi mali keddana ko hebani en musa mali sisugo do faj tango usman diko e me horo
e wi secrétaire général hu conseil islamique mali non imado odo batmawdo yo dardude mali ko be futtino jingana larme mu en e wi mamadou jomtani non kabaru denagule mali an wonde yarde tagal nyande fu ila 2012
nous exigeons bien wajimbina kajabe lamu tawende tateji leddi fuf jamar ndedu watna hetlo bangal sere suudi buddi fuf fasindinede gangada no dawo fawde bi leddi fuf bangal jinge fawde elarme mali miden dardadun lam o humtana hore kala seriaji hejo gulleji kumani di kabtibembe
hore jo conseil islamique usman sherif madani haydaranan holliti metti war hore fewtinade soldats en mali do nokwalde fayko habatobe hobbe ngoni le leedi ndi o melande horema ko jaati nafaka be do soldats en limali do
tubabu biya
mangal paden leedo godde kewde nan der leedi mali dum kultan wiide fanda garangal be do faabaade leedi mali ndi bangal habbo wadi ndenago ka garangal mabbe e tawde fuf de ya fuf kabati be leedi mali be na masimbine so ngonga hale fa hunu en pamay o do jowalo en dar lam ko be faccintina min ko wodi hakika
fa andana no kabar o wori Hediton ho conseil islamique ana wonde dabere yade de do pale les régions motio
li ko rata ko men dar kala gonbe e fedde ho conseil islamique e mali ko be fuf ya hatu motito yalla ne be do famu do ko wuri tun hakika min dentan golli didi yalla ne journalisme di e di rotela jidi
e cakite bat mawdo non hore jo ho conseil islamique sherif usman madani haydara hokki milioji sapo sefa fa wala larmeme
den kala nyido be do radi fam do kabaruji leddi mali be ne hejjoji jo tamani na bawi noto radi bembal whatsapp numero 0176628851 jang bangal via mo mbudu yobata ke mudum yo 37321
wido mo hakke milta mintaji joyi mo salf keita jimmo o waɗi dow kanake leydi hebi darja sanne mbiyan ley cakkite yontere o holliti president o yo daro e darde muɗum no fewde e leydi france sambinodi bonandaji kewɗi fewde e leydi mali ɓuri fof fewde e larmi tama ambassade leydi france na hanno jabade ngal ɗo mbiyen goɗɗo wido salif keita keɗɗanna ko baba dakuno gollowo iss hanni e téléphone aissata diara dow fayitago ousmane diggo
ande video o demjini o laawi beema ande kese ɗe kolliteejum hakkillaaji malinkaaɓe heewɓe hollitima e ɗu garalngal faransi ɓeydi torra dina heɓude jogala tiiɗalla malika video o noon yalti wattu mo heewɓe du kaɓanto yiɗi leydi men ndi yo ngo hakkilo woni e raaɓude so ƴeewama noon faransi ɓarduno en ni daraniiɓe heewɓe kolliti faransi ana wondi e laataade giɗo e gaña fuu so waddude e konne nden noon ana horsi ko ambassadeur leydi faransi du fikito batte ɗi haalaaji fa fenna ɗi ko wiya faransi ana wondi e waddude daande waɗoɓe bonandaji ley maɗi ɗo ɗum o fenni ana horsi ko ndi leydi laɓɓina laawol ngol jogingol
fuɗɗugol sayya mbiyan caggal magistrat en yama jihen ɗum hande sandikaji ɗiɗi sam e silima kolliti mbiyat gondaka e kaɗo golle gonna kanɗo fuɗɗude altinere hande sappo jetti lewru novembre du e wi mabɓe yo e ley batu mabɓe ñande goɗɗo lewru novembre woni ko o kaɗo anniya ɓama ɓe jeboto kala golleji mbiyan cour supréme soni nuhun tappilina heddi lamade ndeɗo gollirde keɗɗana ko haadi Macky Sall mo mbiyan silima halni e téléphone ousmane dikko e dow fastango kanko ousmane dikko
yo kawral syndicat ɗiɗi sam e silima magistrat 1 le batu mawɗo gaɗɗunoɗo ko ɓuri hitande hikka yo o batu ɓami aadi so nun tappili ana heddi e hooreya ko cour supréme syndicat ŋaji ɗi tawatake e leygolleji cour supréme fuu yo taɓade anniya goota woni ko bureau ŋaji ɗi miccintini le communiqué anniya ɓamanoka ka le batu o miɗen taƴƴori wonɓe caggal amen ɓe jokkan mbiyagal amen ngal du saabi wona anniya bureau ŋaji ɗi yo anniyaji maɓɓe noon yo anniya magistrat 1 fuu miijaka fa sanne du rowani du yo hono noon wonno min ɓami aadi miɗen taƴƴori wonɓe caggal amen ɓe du jokkan men batte muɗum watagol heeɓe e cour supréme o heesanama waɗede ñande muɗum sam e silma ana keddi ɗo goni ɗo wonɓe caggal mu'en du jaata ley ndeɗo yambere ñalade puɗɗoɗe golle saria ɗum ne rentré judiciaire nde waɗan caggal magistrat 1
kawrtal du sembingol golle jeɗoɓe kabaruji bangal saria tangal mbiyan waɗi ñande alkamsare nde ga bamako ga landini ɓe galɗo kawrital kulliti wiide beltanke sanne ɗiɗo jandeji ɗi keɗɗana ko heɓani en mbiyan ousmane ñali buli e dow fastango ousmane diko e mi hooro
ndeɗo jande yo wadde fa yettinoɓe kabaruji kuɓiɗo bangal yettinde ono sariyaji gatteɗi yeeso jama cvgr ɗum fedde gonga saria e deruntinal e widiraniɓe ndeɗo jande noon ene horsi fa sanne ɓe kolliti caggal jande journaliste en ɓe noon ana kani du darade bangal birde yimɓe fawarde e famminde ɗum ɓen e leyɗiɗo sariyaji gaɗeteɗi amadou sankere kadime bangal nantinowo kabaruji le cvgr wonko sifi keɗoɗen mo
so bangal darande jeɗoɓe kabaruji ɓe wonko fama wonko jaɓana ɗum min beltanke sanne bangal dewrol keɓaɗo e oɗo jogola o ɗum woni e wattu sargol ngol bangal nawtorgol kabaruji
e wi hawruɓe jande nde noon ɗeɗo ande keɓade noon le jande nde faɓotoɓe noɓe gollira ley ñalaɗe saria yeeso jama cvgr keɗɗana koɓe cefi
min paami ko heewi bangal saria tawangal min paami ɗum hono sargol cvgr ɗi kuncanta hoore min milawide ɗum ɗo nafa min sanne ɓuri fof som darki e darɗe kamɓe torraɓe ñande sargol ngol nden min mbawan faccittinde torraji gon e dow maɓɓe ɗi e humpitinde ɓiɓɓe leydi mali dow kala koɓe keeɓi hono torra e ley oɗo tiɗalla o kala landiniɓe ngal ɗo kawrtal ɓuri fof sijo tamani laati sababu min ɓeydoro faamu sanne kala ko hollita e ley jande nde min milawide e ley totodiral hakkillaji ɗi e dow darande amen jeeɗoɓe kabaruji min jangguinama jaati min ɓeydanama faamu ni dulli noon kulle kewɗe ka batte ɗiɗo jandeji ɗi mi faami ko heewi nden noon mi heɓɓan jaati hinnaade kala ko woni sargol bangal huggol kabaruji ɗi
e miccintinde on tan sariyaji arani bangal cvgr ngaran wadde lewru décembre waroru ndu
bangal fiigol ballon andon no mbiyan aigle leydi mali hawi keñen fedde sawu nde leydi cadde to ñamina toon ɗiɗi e kowal yo caggal ɗiɗi ɗiɗi ga bamako ga mbiyan ñande alkamsare nde hakkunde mabɓe e guine la ngaɗɗo kaw keñen fewde e namibi ɗeɗo pelle ɗiɗi goni ardiɓe guɓɓal mabɓe ngal bangal toɓe nayyi mo fof
studio tamani yo faaballamu leyɗe suéde Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sen gari mbiyan e kabaruji amen de region ngaji di to yamfulilta ton jokolbe wuro zamana kipo yoyi do gollobe damaji nyande asawere sappo e jegom lorundu le commune guana gollobe damaji tato barbi e wi chef de brigade o be do sukabe jugibe men kabordde chamu yoyi do mabbe be njadi dun hakke motoji nogay e kaake gullirde kewdi mbiyan kabiti be neldama nokku barmube fuf naba masuru dogotoro yamfulilla mbiyan furgul hurgul dun fuddi bangal mudu to buram ton classe uji nay ngoni njibana di second cycle mabbe o fuddugol guleji mbiyen ciudi di nyande fuddi nyande mbiyen aljumaare sappo e joy lure novembre hakke milioji noga e jeddi ngoni di AFD yaltini bangal conseil norvégien réfugié NRC o do golle o famoto sanne l'école to kuchana tunno yimbe chapante nayo e njoyo mbiyan kawruti e jande do hakkeji to monte en e chakita yonterande idum fawi do mbiyan no yimbe kinnoto suudu seya fedde CAPDH landini ngal do mbiyan kawrutal badde idi dum timinta kabaruji amen ka fande yawtorne yeso